ahari muri gereza ya Mageragere yubatse mu nkengero z'umujyi wa Kigali ifungiyemo abatari bake. Ni kuri uyu munsi si yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri gereza ya Mageragere ni umuhango waranzwe cyane no kwibukiranya ku nkomoko ya Jenoside n'uko yakozwe. Humvikanyemo kandi ubuhamya ku bayigizemo uruhare n'abayirokotse. Madame Mwamini Nyirandegeya yahamijwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda gufunga ubuzima bwe bwose. Mwamini ari mu batanze ubuhamya bwo uko we n'abagenzi be bakoze Jenoside.
Abenshi tujya kwishora mu bwicanyi, havuzwe ko abishe Habyarimana nibasanga tutirukanye tutishe natwe ibintu byabo natwe bagera ku murongo. Urumva iyo umaze kumvisha umuntu ko uyu nguyu ari wo umuzaniye nabi kandi wowe n'uzi ugasanga bari kumwe ugera ku murongo, baravuga mu Kinyarwanda ngo nabagiye guca amahema. Nyamara twebwe icyo gihe muri 1994 twasanze yacu dusesa ay'abantu.
Kuri ubu nyuma y'imyaka 25 Mwamini Nyirandege yaricuza ibyabaye, akanasaba abakiri bato kugendera kuri icyo ari cyo cyose cyakongera gusubiza u Rwanda habi.
Kubaka igihugu iminsi yacu irimo kugenda igana mu marembera, ariko niba u Rwanda twese abana bacu basanzwemo tuzira Jenoside.
Muri rusange muri gereza ya Mageragere abakuze bakomeza gusabira urubyiruko rutari ruke aho ruri hose, uhereye ku rufungiyemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Bakavuga ko hari amwe mu magambo akunze kumvikana kuri bagenzi babo abumbata ingengabitekerezo ya Jenoside.
Kako mu minsi ishize hari uwari washyizwe mu kasho yavuze ijambo ritari ryiza avuga ngo sinzi wamubwiye ngo afite amenyo meza, ngo naramubwira ngo baravuga ngo abafite amenyo meza bari ku rwibutso. Byabaye ikibazo twese turahaguruka, abantu bose barahaguruka ashyirwa mu kasho. Ni ukuvuga ngo ingengabitekerezo uyifite arafite, ariko ikintu tubasaba buri munsi ni nka kuriya uwamize ubwo burozi akaba adashaka kuburuka abugumane muri we.
Ukuntu ujya kumva ukabona nk'umwana wenda ufite nk'imyaka 22 birumvikana ko aba yaravutse nyuma ya Jenoside, wajya kumva ukumva ashatse kuvuga ko afunzwe kubera ari Umuhutu, akavuga ati jyewe impamvu ndangaha ni uko ndi Umuhutu.
Ubuyobozi bw'urwego rw'amagereza mu Rwanda buvuga ko kuri ubu mu bafungwa n'abagororwa ba Mageragere nta ngero bafite zigaragaza ingengabitekerezo n'igisa nayo, kandi ko n'uwo yagaragaraga ho amategeko akurikizwa. Bwana Kamili Gatete yari intumwa ya komiseri mukuru muri uyu muhango.
Ikibaye icyo ari cyo cyose abayobozi bihutira kwegera n'abaturage bafunze kugira ngo bagarure ibintu mu murongo, niba ndetse bashyire ku munzani barebe ikibazo cyari amategeko yose yakurikizwa. Niba hari itegeko ry'ingengabitekerezo ryagaragaye amabwiriza ya leta umurongo urahari, icyo gihe ngira ngo hajya mu abanyamategeko niba bahita bagira inama y'icyakorwa.
Kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa bagera ku 2027 bifungiwe ibyaha bya Jenoside. Kwibuka twiyubaka niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahwagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.